Aha, Jimmy's eyes, Kiria future, honey, yenya mwao honey, fetri kujoga honey, kanga mwao honey, hansi ya kujoga honey, yenya mwao honey, fetri kujoga honey, kanga mwao honey, hansi ya kujoga.
Sweetie, you're my favorite song. I love you, you're my sweet ringtone. Yeah, you're yummy, 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 so sweet like candy. I'm stuck on you and I will never let go. Na buza kama zungu zungu and I go wange. Yeah, nze yanda gagwe. Yeah, honey, nyenya mwao honey, fetri mkujoga honey. Kanga mwao honey, hansi ya kujoga honey. Nyenya mwao honey, fetri mkujoga honey. Kanga mwao honey, hansi ya kujoga.
Beba na we umusai kutambula. Kutukolo diabo tambula zenendoba. Umanye mili mujona. Kwesi misa wabula na kutekera kubantoli zenengo merera
hani nyenya mwao hani fetri mkujoga hani kanga mwao hani hansi ya kujoga hani nyenya mwao hani fetri mkujoga hani kanga mwao hani hansi ya kujoga.
Favorite song,
you're my favorite song.
I love you, you're my sweet ringtone. Yeah, you're yummy, 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 so sweet like candy. I'm stuck on you and I will never let go.
Wemana
we omuzai kutambula. Uchikolotia otambula zenendova. Nyenya mwao honey, fetri mkujoga honey. Kanga mwao honey, hansi ya kujoga honey.